andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Worɓe e rewɓe, suka e mawɗo, mi jowti on ɗo tawaɗon e leyɗe aduna, oɗon keɗi min fuu. Wonduɗo e am to ɓoggi jamɗe masiŋaji o, na wiye Emmanuel Mubitan. Ɗo micro ɗo min giɗo mon mo transfert de radio Afrique kongol wayragu. Ndenno faa handen oɗon gondi heɗade programme andiraɗo jande dewtere siniinde, iwde e Modibbo mo joom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Ndenno sakiraɓe worɓe e rewɓe, eɗen gondi faa hande jangude e dewtere mandirande linjila matta nde. En tawanoma e ley jande ƴaɓɓinde nde e suura sappo e ɗiɗi. Ndenno faa handen e on suura, mi waran mi jangina en faa anden ko Almasihu Isa wii farisaaɓe ɓe. So oɗon andi maanda ko lamɗo wihiri, yurmeende ɓurani kam sadaka. On carirta ko yimɓe hono no ngaɗirɗon ni. Ko Isa yiɗi farisaaɓe ɓe faama woni jokkugol sariya diinaaji maɓɓe ɗi wala fuu ko nafata so ɗi ndardata moƴƴugol tana naa du gondo. Aaya jetti, Almasihu wiiɓe, min ɓi neɗɗo miɗa dawrana nyalaande fofteteende. Almasihu Isa wiigol mo ana dawrana nyalaande fofteteende ɗum na naawi farisaaɓe ɓen faa sanne, sabi ɗum woni mo fotini hoore makko e joomiraaɗo. Non du ɗum saabanike farisaaɓe ɓe konnaade kanko Almasihu Isa o. Aaya jeenayi, nde Almasihu Isa tildi e farisaaɓe ɓeende mo naati ley suudu alhuudiya en waajordu ndu, mo tawi gorko mo junngo waatiraango ana woni ley suudu dewal ndu. Farisaaɓe ɓe waɗi noon faa heɓa ko pelda mo. Non ɓe ngari ɓe lamdi Almasihu Isa ngol lamdol yalla dannude yimɓe nyande fofteteende ana haɗaana. Aaya sappo e goho, Isa jaabiiɓe wi'i, homo e mon so mbaalu muɗum saami ley luggere nyalaande fofteteende ndartata naatude ton faa itta on baalu. Aaya sappo e ɗiɗi, sakku wiyeede neɗɗanke ina ɓuri mbaalu teddude. Ndenno waɗande neɗɗanke ko woodi nyande foftetende wawa harmude ko almasihu yidi hollintinde woni so farisaabe ana yardi yimbe humano daba nyawdo nyande foftetende be anda neddanke ana buri daba teddengal e nafa fu ndenno kanyum buri handudde e moyere buri e daba fay so tawi wobbe men ana andira taguji bondi di hebata ko fay e daba mida mila enen fulbe du wobbe men ana hani ko fama dabaji men no futiniri en fu wawa urde sotede fa nafotore hono so suka ma nyawi na du torra goddo hewtudo ma fu so wana anda daba mao sabe fa enen bibbe adama nafi torden woni ko tagira ndenno so tawi ada bili fa sanne de daba ana wawi bilitidde ma anda ada wawi sottude mo nafi torda so won wobbe men wawbe hokkude nyamakala en gahi sappo e ko nandi e mun en sabe fa heba inde mun yalta mi yihali ndenno ko hatten en sottude daba men nafi torden mida yidi ngattanon hala am ka haqille fa gasa andon mi hadali fay goto hokkude nyamakala jawdi ka ko mbimin woni so wobbe men ana wondi ngal ciusal fu enen du eden kani wawde celen e baki laaku mo lamdo harmini o de nafi torden nadu wallen no yimbe men nafi torto e dabaji di njehen yeso fa joni ka fadde den mi nardan hettudo masingaji to walla on hebon famu e adresi amen
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Aye sapo etati non almasiu isa wi gorko tawanodo lei sudu dewal ngal de bandu mudum nadu tergal mum tawa ko wati mo wi gorko on fortu jungoma on fortingo don go dadi hono jungo wongongo nemo tili gollude dumde aya sappo etati wi farisaabe be njalti fihidi dabari no mbarira almasihu isa do en woni ko tiidalla fuddi bangude hakkunde almasihu isa e farisaabe be sabu be tawi so be ngattanaali mo haille mo waran mo bonna haaji mabbe dum woni o samminan sanga mabbe sabu den so hala dina halam kambe farisaabe be woni ko yimbe adato yihida tafon sabu kambe woni andube sariya lamdo ka almasihu kanyum wari fa bonna de kulle fu e ngarol makko mo tawama wakkati fu o mo golla golleji mojireji o mo yottina yimbe o mo sellina nyawbe omo immintina mayube hey golle lobbe tan mo tawa omo golla dum fu e dow inde lamdo jomirado den woni ko kambe farisaabe be fi dabari no be mbarira almasihu isa sabu e kuli pati mo wara mo sammina sanga ma on wakati fu muy e mabbe wonno nangude almasihu isa ka on wakati tawino lamdo muyde mum warali e nangede almasihu isa aya sappo e joyi nde isa famno dunde mo woditi don jama kewdo jokki e makko mo danni nyawbe e mabbe fu mo wongini be pati be kalana fay goto kabaru makko sabu almasihu isa wadali kayfiji di fa andintina hore mudum kama wadi non fa yimbe anda wo kanko woni almasihu mo lamdo fodani yimbe o non de bibbe israila salimonde mo yehi lawol makko fa mo ngabitoy do leggal bardugal yalla o mo heba latanade aduna kisnowo aya sappo ije dum fu wadi fa ko lamdo wino e hunduko annabi isaya ko heba latade kan hala woni anni maccudo am mo cubi min mo jidumin mo ceyorto min mi wattan ruhu am lei makko kanko halanta yimbe fu kabaru kisindam iurojam to am mo wadata kalala mo ewnatako duko makko du nanatake lei boli o wadan jam e lokabe nandube hono gawje kelade madu e lampa curtowo fa o yottina fuccitare yurunde e amde nden no ka hala woni ko lamdo wihiri e hunduko annabi isaya dubi kewdi fadde ngaral almasihu isa dum fu ana walla en famude kabaru ko ngaral almasihu isa hala ma dubi kewdi yade dum fu fa holla na du famina bibbe israila kanyum e aduna fu almasihu isa woni kisnowo en jahan yeso fa joni ndenno mida yidi ngaren jangen aya nogay e guhu siji yimbe fu halfinan koyemun e inde makko ndenno ka hala annabi isaya ka hebi tabutunde nde yahudiyan koobe cali goninde almasihu isa nde non nde mo imiti e maide nde mo bangini hore makko e pol mo neli dum hakkunde siiji goddidin fa on yottina be linjila makko andon fa handen dum dental goninbe jokki wadde sabu muide almasihu isa woni linjila o so wana yotto siiji adna o fu nden so mo heba wartude sakiraabe worbe e rewbe ngartol almasihu isa wana fa hurtina debbo wana fa wada suudu ka ko mo warata mo wada woni bamtude gondinbe e makko kanyum e sarade aduna o nden no an sakiraado hedido kam so wana anda o do kabar ta mursa wonki maada nadu ta chareda nyende gartul makko fadde den mida yidi hettudo masingaji to o walla en fa fuftiren en nande ciredi set Thank you. Dantiabo technicien. Joni en garan e ayen nogay e didi. Fa handen e en gondi e sura sapo e didi. Lei o nokudu Almasiu Isa Selini Ladado Bunbo e mumin o fu. Ayen nogay e didi. Fa nogay e jedi. Nden en gaddani Almasiu Isa Ladado mo ginnaji din wumin dini e mumin dini fu on mo sellini dum fa mumin tini kanyum e wumin tini dum hauni yimbe fu be keddi ibe mbiya tawan o woni bi Dauda so gonga kayefiji di Almasiu Isa wadi din hulliti mo bi Dauda jati Almasiu Isa mo bibbe Israila fudina o jati wonno ka horebe dina be kanyum enka jabanali kanko Almasiu Isa anni ko be bi aya nogay e nay de farisa embe nanno biide jama onde be bi o gorko e bawde Belzebul horejo ginnaji woni ko wadirta de kulle Isa nde fami miloji mabbe nde mo wiibe laamu fu feccido ana haba hore mun on laamu andon halkoto hubere madu wuro fu feccingo ina haba e hore na e certu andon halkoto njehen yeso aye nogay e jeego ndenno Almasiu Isa wi so iblisa yani e hore mun feccima laamu mun heddatako on bi e do bawde Belzebul woni ko ribbirammi ginnaaji ndenno mi lamdo on e do inde moy talibaabe modon be kanyum en ribbirta di dun saabi kambe e ko'e mabbe be charoto on sabu ko be gollata ko ana holla on gala e gonga ka so tawi mida ribbira ginnaji e bawde ruhu andon laamu lamdo wari faato modon farisaabe ben abada salanake kayefiji Almasiu Isa di ko be bi woni e bawde seydani woni ko o gollirta dum njehen yeso aya nogay e jeenay Almasiu wi fay goto wawa natude e galle jom sembe fa hoja gineji mudum so artaki habbi mo tafol aya chapantati mo walda e am fu wo ganyo am neddo du fu mo hawrindirta yimbe e am wo sankitowo mido halana on gonga yimbe anambawi yafanede hakkeji mun en e halaji mun en bondi fu ama bonkido ruhu chinido fu ya fataki aya chapantati edidi Almasiu jokkini wi neddo fu bonkido kam min bi neddo ana wari ya fede ka bonkido ruhu chinido fu anda ya fataki fa abada ko kan en famude woni Almasiu Isa kanyum wari mayani lutube ruhu chenido kanyum wari fa andina yimbe hakkeji mun en ka wana dun tan fa yaynena yimbe kabaru Almasiu Isa mo woni hono non mo jabali kabaru makko fu kisindam walana dum ndenno hakke mudum du hebata yafede abada ndenno hakke mo yafataake abada o woni salanade yafegol hakkeji mudum e mbiide linjila marka sura tati hakke mo yafataake o woni wadde kayefiji Almasiu Isa di golle iwde e bawde seydani tawene ibe andi e lamdo de golle iwi ndenno neddo fu salanido sedaku almasihu e ruhu chinido yafa muya luttimun wala na dum fa abada. Aya chapantati etati. So lekki na wodi kiriman bibbe lobbube. So lekki moccadu riman bibbe bombe. Lekki ina anditire e bibbe mudum. Aya chapantati enai. Fa joni almasiu wondi hala. Mowi farisabe be. Onon nandube e bibbe posoje. On bawa halde halaji lobbi. Sabon on boda. Ko hewi bernde fu. Un hunduko halata. Almasiu Isa. Wihiri non farisabe be. Sabu halaji mape bondidin. Hulitin no bernde mape. Way jati. Ndenno almasiu wi. Neto lobbo. Nafitorto lobbere mudu. Neto bondo du. Nafitorto bonde. Mida halano on. Nyande darangal. Yimpe kaltanan lamto. Halaji bondi. Ingalana kala didi. Sabo. Edo halaji mada. Ndarir teda. So apuchitido na awana. Unwani. Netanke. E hala mu woni ko nangirte. Sabu hala kan hollititta ko joomu saawi ley bernde mudum. Nde almasiu Isa tilinde. Janginoobe tawreta e farisaabe be. Battitimo wi. Modibo. Midon jidi ngada mande. Famin keba tajoral. Bawde made iwiri to lamdo. Aya chapantati. E jenay. Isa jabibe wi. Yimpe jamanu handen. Ana boni golle sanne. Yo lutupe lamdo. Kope ndardata woni. Mande. Ka on kepata mandol. Fa ura. Ko annabi yunusako. Almasihu. Salanikebe. Mandol. Ngolbe teutiri dumgol. Komo ndartiri be woni. Be mikito ko hebi annabi Yunusa ko. Kanko Yunusa o, ko hebi moko, ana file lei deutere makonde. Ot mbavi jangude dun, e lei alkawal kingal. Denno enjahan yeso fa joni. Honono Yunusa watiri nyalo maji tati, e jemaji tati. Lei redu lingu, mangu non, mimpi neto du, mi watan nyalomaji tati e jemmaji tati lei wetcho leedi to mayube weteto nyande darangal yimbe niniwe ummoto pela yimbe jamanu handen sabu kambe lei jamanu mabbe nde nde be nanno waju Yunusa nde be nimsiti be tubani lamdo ka min wondudo e mon joni o mita buri Yunusa teddengal ndenno almasiu e horemun holli be na fammini be ko domi dun ko dum woni mo mayan mo uwe de mo immito nyande tataberende nyande dargal kasen kananke debbo leedi baleri ummoto sardo e yimbe jamanu handen de jukkabe sabu mo iwi faato woddi fa mo hettindoyo halaji kananke Suleymana hakkilanteji di ka min wondudo e mon handen o mida buri Suleymana teddengal debbo kananke o sabe neddanke bolo iwiri leedi woddundi wari ka almasihu kanyum iwiri do kamu ka fu hadali yimbe jabali jokkude mbide makkode en garan e jande almasihu wonde den jande anni ko wihi jangen aya debe e tati fa debe e joyi Isa famini yimbe kabaru yaltugol jinnaaji li neddanke anni ko mo wi e do majjum so jinnaaru yalti e neddo laddaado fu ndu yiltoyto ley ladde yornde ndu filo to ndu ngotta de so ndu hebaali nden ndu wiyan e hoore mayru mi hootan suudu am to ngonnoomin to nde ndu warti fu ndu tawan suudu ndun wo ɓoldu fittaama faa laaɓi moƴƴinaama nden ndu yahan ndu noddowa jinnaaji jeɗɗi ɓurɗi ndu bonde ɗi naata ɗi ngona ley ton non cakkite on neɗɗo ɓuran arande muuɗum bonde hono non cakkite jamaanu hannden bonɗo oo du heɓata laatiro ko almasihu iisa yiɗi andinde en woni ribbugol ginnaaji e neɗɗanke heƴata so joomum heɓaali ruhu ceniiɗo naa du so gonɗinaali e makko sabu so ɗum waɗaali jinnaaji ɓurɗi ribbaaɗi ɗin bonde waran naata ley kanko neɗɗanke o faa kabaaru makko ɓura ko mo woodino arande ko bonde sakiraaɓe worɓe rewɓe miɗe miila en keɓi faamu e ndeeɗoo jannde kayeefiiji naa du maande mawɗe ɗe aduna tewtata ɗe woni kammu liggo kulle cankito faa gooto fuu hula annda nii e nii lamɗo wayi tawine lamɗo neli almasihu iisa faa gooto fuu heɓa gonɗina e makko de kisindam woodana ɗum nden kayeefi goɗɗo fuu waɗata ko yawti ngaral almasihu iisa ndenno ko ndarnanmin gooto fuu e meeɗen woni so wonaa gonɗinen e almasihu iisa yalla eɗen keɓa kisindam e ngurdam duumiiɗam mi jowti on yo lamɗo wondu e men faa wakkati goɗɗo kasen e dow alhorma iisa almasihu amiina
ko kettini ɗo jooni ko yo iwde e suudu radio transworld radio anni annditoode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transworld radio yo laamɗo hollu en wakkati goɗɗo kasen tawee eɗen nguuri eɗen celli caɗe caɗe ceyii koye am